silwa zindlula kusenandaba isitha nazo zingibheke emehlweni ifuni indaba njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba ngempela ngiyabuza ziningi izimpi engazilwa zindlula kusenandaba isitha nazo zingibheke emehlweni ifuni indaba njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
njengoba
mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka njalo 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 Bola siphila nje nezingelosi ezinamathongakithi kube kuya ngoba simhlabeni awungaba siphili ngabe kudala sashona Bonga mangabusaphila manje Bonga mangabusandanta manje Ngobi sasalaziwa lezi nsuku zama Ngobi sasalaziwa we Ziningi izimpi engazilwa zindlula kusenandaba Isitha nazo zingibheke emehlweni ifuni indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza Ziningi izimpi engazilwa zindlula kusenandaba Isitha nazo zingibheke emehlweni ifuni indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
Njengoba
mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka Mama uyakhuleka njalo Mama uyathandaza 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 Mama uyakhuleka njalo Lezo zitha Enginazo emhlabeni kanye nalezo engingakaze ngayibona cela uziphebezele emakudeni angifuni ukuyibona silungise emakudeni baba baba thixo somandla veza ubukhulu bakho kulezi nsuku ezimnyama uthini ubungasho mangabe mele Mangabe mele mbakasa Ziningi izimpi engazilwa zindlula kusenandaba Isitha nazo zingibheke emehlweni ifuni indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza Ziningi izimpi engazilwa zindlula kusenandaba Isitha nazo zingibheke emehlweni ifuni indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
Njengoba
mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka njalo 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 mama uyathandaza tanda sa mamu ya kule ganjalo mamu ya